waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Maalin kasta doonyo ay ka buuxaan dad suugalooti iyo qaxooti ah ayaa soo gala biyaha yurub. ilaa iyo bilowgii sannadkan, in ka badan 85,000 oo qof ayaa gaaray xeebaha Talyaaniga. Laakiin doon ay saaran yihiin kooxo Islaamka iyo soo galootiga naceb oo ka kala socda Faransiiska, Jarmalka, Oostiriya iyo Talyaaniga ayaa howlgallo ka wada badda Mediterranean-ka, iyagoo jabinaya shuruucda Yurub, qaxootigana dib ugu celinaya waddanka Liibiya.
Every week, every day, every hour, ships packed with illegal immigrants are flooding the European border. An invasion is taking place.
Asbuuc kasta, maalin kasta iyo saacad kasta, maraakiib soo galooti sharci darro ahaa ayaa soo galaya xadka Yurub. Duulaan ayaa nagu socda. Soo galootigan tirada badan waxay beddelayaan wejiga qaaradda Yurub. Waxaan luminay ammaanka yagii, waxaan luminay qaab nololeedka yagii, waxaan noqonaynaa dad looga tiro badan yahay dalalkoodii. Mustaqbalkeena ayaa weerar lagu yahay. Kooxdan oo isku magacowday difaaca Yurub ayaa waxaa maalgeliya dad taageersan hawsha ay hayaan oo qof walba wuxuu awoodo dhanka internetka ugu tababarco lacag ahaan. Waxayna ilaa iyo hadda qabteen $100,000. Waxayna sheegeen inay soo jiiteen oo ku dayanayaan olola looga soo horjeeda soo galootiga oo Australia ka dhacay. Martin Selner oo u ololeeya kooxdan ayaa sheegay inay la soconayaan hawlaha badbaadinta ee hay-adaha samafalku ku badbaadiyaan qaxootiga, ayna doonayaan, buu yiri, soo galootiga inay dib ugu celiyaan Afrika.
As soon as we arrive there, we will overwatch the NGOs, record all of the radio signals, expose possible communication with the human traffickers and intervene.
Isla markiiba markaannu halkaa tagno, waxaan ilaalinaynaa hay-adaha samafalka, waxaannu duubaynaa xiriirkooda reediyoga, waxaannu soo bandhigaynaa xiriirka ay la sameynayaan kuwa dadka tahriibiya, waana faragelinaynaa markay qalad sameeyaan, waxaan iskaashanaynaa ciidanka badda ee Liibiya, waannu u sheegaynaa markastoo hay-adaha samafalku ay isku dayaan inay galaan xeebaha Liibiya, waxaan isku daynaa inaan dejinno dhammaan soo galootiga iyo doonyahooda tahriibiyayaasha ee laga tagay si aanu uga hortagno inay habeenkii dib ugu noqdaan aana u weeqno dariiqa ay lacagaha ku sameeyaan. Talaabada kooxdan ayaa imanaysa maalmo kadib markii Talyaanigu soo saaray nidaam ay ku dhaqmaan hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya badda Mediterranean-ku. Shuruudaha cusub ee Talyaanigu soo rogay ayaa waxaa ka mid ah in la mamnuucay telefoonka loo diro iyo bulalayrka cirka loo tuuro oo baaq u ah sida dowladda Talyaanigu sheegtay kuwa tahriibayaasha inay waqtiga ugu fiican tahay ee ay doonyaha badda u soo diraan. Laakiin hay-adda fadhigeedu yahay UK oo loo bixiyey rajo maya nacayb ama hope not hate ayaa sheegtay in kooxdan midigta fog ee difaaca Yurub la baxday ay hor joogsanaysa howlgallo ay nafaha dadka hay-adaha samafalku ku badbaadin lahaayeen nolosha dadka. Intii lagu jiray 4 bilood ee u horreysay sannadkan 2017, in ka badan 3 meelood oo meel howlgallada badbaadinta ee laga fuliyey badda Mediterranean-ka waxaa fuliyey hay-ada samafala ama kooxa gaara oo iyagu wax badbaadiya. Buljaya Abdelbari oo taliyaha ciidanka xeebaha Liibiya ayaa sheegay in ciidankiisu isku dayayaan inay ka joojiyaan dadka inay galaan safaradan khatarta ah, laakiin wuxuu sheegay inaysan helin wax caawimaada oo aysan ka helin midowga Yurub oo hore iyagu ugu ballan qaaday.
We've contacted the European Union and explained our needs to help us capture the smugglers.
Waxaan la xariirnay midowga Yurub, waxaana u sharaxnay baahida aan qabno si nalooga caawiyo inaannu qabanno kuwa dadka tahriibiya, ayna naga caawiyaan hawlaha baaridda iyo badbaadada. Way fahamsan yihiin xaaladeena, laakiin weli wax ay naga ballan qaadeen nama aysan siin. Qulqulka soo galootiga ayaa gundhig u ahaa wadahadal dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub iyo wakiilla ka kala socda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR iyo hay-adda kale ee socdaalka caalamiga ee IOM loo yaqaano. Wasiirada arrimaha dibadda ayaa isku raacay inay ballaariyaan gargaarka xadka ee Liibiya la siiyo lana gaarsiiyo lana sii wado ilaa dhammaadka 2018. gargaarkaas oo lagu caawinayo ciidanka amaanka Liibiya, gaar ahaan dhanka koonfurta dalkaas oo kala dambeyn aysan ka jirin. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub, Federica Mogherini, ayaa sheegtay in midowga Yurub sidoo kale ay go'aansatay inay ogolaato dalalka midowga Yurub inay xakameeyaan iibka doonyaha la buufin karo iyo matoorada lagu xiro doonyahaasi, taasoo qayb ka ah dadaal lagu joojinayo soo galootiga gala safarada khatarta ee badda Mediterranean-ka.
We also took a decision to introduce restrictions today, from today onwards, on the export.
Waxaan sidoo kale maanta qaadnay go'aanno xayiraad ah oo laga bilaabo maanta la xayirayo in Liibiya loo dhoofiyo doonyaha la buufiyo iyo matoorada lagu xiro. Sidaad ogtihiin, waa qalabka ay isticmaalaan kuwa dadka taariibiya. Marka go'aanka aanu maanta qaadanay midow Yurub ahaan wuxuu ka dhigayaa howlaha wax taariibiyaasha mid sidii hore ka adag. Madaxa hay'adda socdaalka caalamiga ee IOM loo yaqaano William Lacey Swing ayaa sheegay in hay'addan caalamiga iyo kuwa kale ay si wada jir ah isugu dayayaan inay helaan xal buuxa.
Obviously, we're particularly concerned about the number of deaths that continue to occur. We're trying to working to do that.
Tabcan waxaan si gaar ah uga walaacsanahay tirada dhimashada ee weli sii kordheysa. Taas ayaana hadda ka shaqeynaynaa. Runtiina waxay inta badan ku xiran tahay inaan xasiloonida ku soo celino Liibiya iyo qaybaha adduunka ee soo galootigaasi ay ka soo cararayaan. In ka badan 2,000 oo qaxooti iyo soo galooti ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka ilaa Janaayo sanadkan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Boqo sbs.com.au/somali.